nabafana nabo baenzi zingokaza izindombi zamanje zishelwa ngemali nabafana nabo baenzi zingokaza zingahlala kanjani Singahlala kanjani singayilahleli Singahlala kanjani singayilahleli Singahlala kanjani no singayilahleli Singahlala kanjani Singahlala kanjani
Ingano thando tsengwa ngemali mawufuna mina